tkmusicpromos.com.
Yeah, alright. Sleeping sons of Jacob, yeah. Rats. 400 years ago, 400 years ago, you answered to Pharaoh call. Chitunzi cha mavuto, chitunzi cha mavuto, that is your name no more, no more.
Africa ndiwe olimba,
ndiwe olimba.
Africa ndiwe olimba,
ndiwe olimba. Olimbiki tamtima, ninyali mumdima. Olimbiki tamtima, ninyali mumdima. Chino chalo, chino chalo, chasoba chilungamo. And mighty men shall fall, and mighty men shall fall, but the vision lives on, lives on.
Africa ndiwe olimba,
ndiwe olimba.
Africa ndiwe olimba,
ndiwe olimba. Olimbiki tamtima, ninyali mumdima. Olimbiki tamtima, ninyali mumdima. Muchibingo chatopano, tikuenda muchisomo. Dimutima watopano, revolution is all I know. Muchibingo chatopano, tikuenda muchisomo. Dimutima watopano, operating in overflow. Muchibingo chatopano, tikuenda muchisomo. Dimutima watopano, revolution is all I know. Muchibingo chatopano, tikuenda muchisomo. Dimutima watopano, operating in overflow.
Africa ndiwe olimba,
ndiwe olimba.
Africa ndiwe olimba,
ndiwe olimba. Olimbiki tamtima, ninyali mumdima. Olimbiki tamtima, ninyali mumdima.
Africa ndiwe olimba,
ndiwe olimba.
Africa ndiwe olimba,
ndiwe olimba.
Africa ndiwe olimba,
ndiwe olimba.
Africa ndiwe olimba,
ndiwe olimba. Ninyali mumdima. Ah, ninyali mumdima.
Exclusive from CKMusicPromos.com.